Te oati ki te ariki tapairu, the Oath of Allegiance. Ko ahau ko, please state your name. E ki taurangi ana, ka pirihonga ahau, ka piripono ki te ariki tapairu, a kuini rihāpiti te tuarua, te kuini o Aotearoa, me ōna uriake, me ōna whakakapi, e ai ki te ture, a ka aro pirihonga ahau ki ngā ture o Aotearoa, me te whakatutuki i āku mahi, hei kirirarau o Aotearoa. Nō reira e te atua, āwhina tia mai ahau.